myself. Sina wakuni kwaza, nipona wakuni liwaza. Sijawahi kujidanganya, kujichanganya, najipenda kujweka kwanza. Najishika mkono, kudondoka ninjia ya kuhondo wafia. Hata nikikosea, najitafakari bila kuchelewa. Sina wakuni robo, kia najipenda mwenyewe na kujitegemea. Wifu hauni sumbui, chagu langu sikufanye uwe na uadui. Kio kwangu hicho, kio kinanipa vazilipi. Nitupie na olewa moyo wangu, that's why I love myself. Kupendeza, ndio kawaida yangu.
Wala shaka sina.
Sipo penda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu. Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.
Nikitungutu, nikatapu kinaweza nitoa chozi. Si maneno ya watu, hayanifiki hata shingoni. Sina wakunisumbua, na enjoy my life. Na niwaambie, nimejifunza kuona nilipoanzia. Hata nikidondoka, nasimama mwenyewe. Niwafunze kwa nimi ndio somo, somo na kukufanya ujielewe. Mimi ndio somo, that's why I love myself. Kupendeza, ndio kawaida yangu. Sipopenda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.
Kupendeza, ndio kawaida yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.